Poteza nyanya yetu furaha oh, apangalo mola kuwa alina mpitani ndiye aliyetupa na leo kamtoa anaopita lomba joni jumwa na Agnes manarira mama kaunda kona kaheri safiri salama mama kuendako ulale peoni ulamsire baba we hukitungu na mwana osidi twashukuru kwa upendo na malezi uliotupa ni uchungu umetoweka machoni hauko tena twakuombea salama ulale salama 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 we furaha tutaonana
Frida, Sammy, Anna na Rosie, mapenzi kahindi, Stella.
Kuhire ukiyo ya sino,
nigamulungu gano.
Mfaere hawe, zima wa milele.
Wema wakwako una ukosa, awe furaha.
Wasi ya mwema ulotuachia. Taufata
anaopita lomba joni jumwa na Agnes manarira mama kaunda kona kaheri safiri salama mama kuendako ulale peoni ulamsire baba we hukitungu na mwana osidi washukuru kwa upendo na malezi uliotupa chungu umetoweka machoni hauko tena twakuombea salama ulale salama 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 we furaha tutaonana
Rehema Mitukuhania Melissa Junior Zawadi na Ariana Ndugu jamaa na marafiki tuwe pole sote rest in peace awe furaha tutaonana panapo majaliwa.
Ah, ah, ah.